Yeah.
Westside Music Lock. .net.
C'est la smash. Yeah. 22 nearly gone. Double check out to my phone. Kukafusa zinandiwe ndani kaseka noni yanka yvoni. Ine do you know me? Kayanka tell I'm sorry. Line yako naitenga pa Facebook. Wapaziva pa Bondi. Room number 22. Badaji wagona na 22. Taking a pic gelo ni mbama. Monga tewela mufana wa Mark. Tunoipisha monopolo zipompa. Na T-Fest ni pale chibomba. Gelo wafu ni kokonka. Ni mawani ni kayopa.
Ah, nifika manje manje waizi. Mama we hapa na mbapo waizi. Doka place kanita ya tea waizi. Kusazi wanga nipati basaiti. Nifika manje manje. Hachem relax waizi.
Nikatinga ko ni mbela cheplanga. Kumutu wangamba. Na chita chani wakamba. Kalipo silizo kamba. Njomba emozi ya nifala kamwa. Banifaka mukasaka. Atiba selepu imwe mwasama. Pa Facebook si posi ya namba.
Hello madam. Nabaku ila wa selepu. Don't even worry. Don't worry, madam. Ah, that's it, commander man.
Kugwila mumutu bloody choka. Nazifunsa soy phone ni njoka. Nikalimuka saka sini believer why. Nimvela monga ningoloti. Napo finjomba sifini leka. Neo neo vapeleka. Kanzi phone diye post wall. Vipasi wa fifi fika peleka. Vini guguruza kuina viseka. Atitaba peleka bomveka. Vana mwala baza jama. Ise tifuna chendram. Bebe vishimika nijuwa saka. Na chaya lusaka lusaka. Vini ankala komushe. Tela chaya fast kwa fipa.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Watch out for part 2.
Till I smash.